Ngene bathi nangcamnce bantwana bangibiza umalume. Ngene emshadweni ngecasket bantwana bangibiza umalume. Ngene bathi nangcamnce bantwana bangibiza umalume. Ngene emshadweni ngecasket bantwana bangibiza umalume. Ngene emngcwabeni ehenis bantwana bangibiza umalume. Ngene emngcwabeni ehenis bantwana bangibiza umalume. Nginginga 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 senokubhemi wino brand inkinga kafasi inkinga kafasi uhlule lukhanya imbawo vela zothela imbawo sebe nokuphethu baphethuke kuhle kwesiphethu
kuhle kwesiphethu
kuyangena abakhopho bacika icamedla bangiboni
haya bangiboni
manika yachiphisa mengibona ngicika lengoma Mahlaba makhwelu bando Ngadlula kwacisha amalaya Angizile ngodlame ngisimpulo I'm not a ghost yangithuse Sendingayivuzeli uphethuse Ngizodlala ngizoncisha ama-hour Indebe zami ziyacicima Zocikica ngibeza ubuciko bami Zocikica ngibeza ubuciko bami Ngene bathi nangcamnce Bantwana bangibiza umalume Ngene emshadweni ngecasket Bantwana bangibiza umalume Ngene bathi nangcamnce Bantwana bangibiza umalume Ngene emshadweni ngecasket Bantwana bangibiza umalume Ngene emngcwabeni ehenis Bantwana bangibiza umalume Ngene emngcwabeni ehenis Bantwana bangibiza umalume Nginginga 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 Nginginga
I'm on my way up Ain't no mashup problem ready I'll be breaking the law Yeah, man, king, I don't you fuck with a bro Came with a stick, solo on the ball We getting lit, we painting the flow Making hits every day, let's get on Double up, let me drip on the snow Breathe first, cause we innocent bold Light it burn every day like we curse We the bosses, we been rolling the drone She's amazing like she met her art Yeah, she love me hard, got me on my socks Pull up with a truck, I don't like a hug Bitches wanna hug I'll be in my socks Busy balling hard
Ngene bathi nangcamnce bantwana bangibiza umalume Ngene emshadweni ngecasket bantwana bangibiza umalume Ngene bathi nangcamnce bantwana bangibiza umalume Ngene emshadweni ngecasket bantwana bangibiza umalume Ngene emngcwabeni ehenis bantwana bangibiza umalume Ngene emngcwabeni ehenis bantwana bangibiza umalume Nginginga Nginginga Nginginga